Sanibonani ekuseni bangani, ngitshele umnakethu nevili. Ngithithe nje kusha livi kancane manje ekuseni, nale mvuselelo letako. Bengingeke ngitame kushumayela kini manje ekuseni, ngoba ngishe livi kakhulu. Kodwa nje, licembu lelincane lethu lapha. Ngingahle ngibe nesifundo lesincane sasonto sikolwa, khona-ke ngimvumele ashumayele nje kancanyana. Ngako sito, ngitoba nesifundo lesincane nje lesiphuma eBhayibhelini lapha, ngento lesingakhuluma ngayo mhlawumbe leli shumi nesihlanu imizuzu lengemashumi lamabili. Futhi mhlawumbe inkosi itosinika lokuthi ite kuloko. Manje ube muhle kakhulu kithi, kahle kakhulu. Futhi ngako sithiniwe, bengiphuthe kulala kancane itolo ebusuku. Emva kokuba ngitincingo letiningi tingena kusukela ngingena. Futhi kwendeka ngacaphela, nemfana wami lomncane bekanebuhlalu lobuyingilazi lobungagcwala sandla. Abuhlafuna nje, futhi abudla, bengilazi, futhi agwinya lawo. Kwakuyingilazi, futhi ngako samthola sageza umlomo wakhe lomncane. Sase-ke siyamsukela ingxenye lenkulu yebusuku. Ngako ngithithe kukhathala manje ekuseni. Futhi ngifike masinyane ngensimbi yelishumi nakubili nco, kuthi ngihambe ngiye eKentucky. Futhi ngiye endase eKentucky, ngiyele kuyohlangana nebantu khona. Futhi-ke leli viki lelitako kuta umhlangano wethu. Futhi manje ngifuna kutama, busuku lobumbalwa nje bekukhuluma, uma ngingakhona, anginawo umkhuhlane. Ngishumayelile kakhulu nje, laze liphimbo lami selihambile, niyabona. Loku sekutinyanga letine, tilandzelana, niyabona. Futhi ngako-ke emva kwaloko khona-ke ngiya eCanada, bese-ke ngibiyela emihlanganweni yethu lejwayelekile, nangesheya kwetilwandle. Manje ngisehleti lapho ngikhuluma naliyo najini emizuzwaneni lembalwa nje ledlulile. Bengicabanga ngembhalo lapha lesingahle siwusebenzise manje ekuseni. Uma manje kucala bengilohlala lapho umzuzu nje bengigcinwe kakhulu. Ngase-ke ngiyacabanga, loko bekungabukeki kahle mina ngihleti emva egamelweni lapho nelibandla ngephandle lapha. Ngani inkosi ngahle ingabuyi emva lapho? Ngifuna kuphuma lapha labe kakhona. Ngako ngikhola ukuthi ngibona lesinye sethizathu letingilethe lapha manje ekuseni. Umnakethu Littlefield ulapha. Yebo, bekafuna kungibona umzuzwana nje emva kwenkonzo. Nemnakethu Littlefield wasenhla eTennessee lapho la sasinalomkhulu umhlangano lomkhulu enhla lapho madvute nje ejimini yesikolwa lesiphakeme. Angikwathi nje kubita ligama laleli dolobha. Kuphi wena mnakethu Littlefield? Cleveland. Cleveland eTennessee. Futhi ngako saba nesikhathi esimnanzi enhla lapho. Futhi usebeketa endlula kuthi athi hallo kimi. Futhi ngako ngimtshele ukuthi akehle manje ekuseni. Besiyanzana thite manje ekuseni. Kulenye bese-ke labanye bangani lebe ngifuna kubavakashela. Hayi kuyoshumayela, kuyovakasha nje ngoba ngabe thembisa. Kwase kuthi-ke umnakethu Littlefield bekalapha nadokotela Billand kanye nabo. Futhi ngako bengifuna kuda ngalapha nje futhi ngibabone manje ekuseni. Sizathu ngiwele ekhatsi. Ngako manje ngale encwadini baseKorinte cishe nje sahluko selishumi nemavesi ekucala lamane noma lasihlanu ake sizindle ngako kwemizuzwana lembalo kude umnakethu wakhona kuba nesikhathi sekushumayela. Manje asikhothamsetinhloko tethu kucala ebukhoneni bakhe nje. Babe losezulwini lobusisiwe, kungetinhlitiyo letibongako impela kuthi sikhothama ngekutithoba embi kwakho kulolu suku, kukubonga ngetintho letinhle tekuphila, futhi ngekucondza kuthi kuphila lucobo lwako kungumzabalazo munye nje lomkhulu. Uma singenako ngendlela yinye, sinako kulenye. Kodwa ngalelinye lilanga lenkhathimulo imbi iyobe seyiphelile. Futhi sitombona Jesu lebe silangatelele kumbona ngoba simthandzile. Samejwayela futhi sisihlobo kuye. Futhi sijabula kakhulu kwathi kuthi ngalelinye lilanga siyombona. Manje namuhla njengoba sihamba sima ngaphansi kwempoke lomdzala, njengoba kwakunjalo kwendvududo, njenga-Abrahama ahleti lapho alinzile nankulunkulu netingelozi letimbili bayenyuka wase ukhuluma naye. Futhi silenzele nje wena kuthi ute kithi manje ekuseni, futhi ukhulume etinhlitweni tethu ngelivi lakho Nkosi, njengoba sihlanganyela kulo. Busisa umelusi wethu lothandzekako, lothandziwe Nkosi. Sikhulekela kuthi utomnika emandla nesibindzi. Sikhulekela ukuthi utobusisa leli bandla lelincane nemadikoni nabo bonke labathinzekako lapha. Nkosi, nabo bonke labeda lapha, hayi lapha kuphela kodwa kuletinye tinzawo, libandla lakho emhlabeni wonke. Busisa abazalwane bethu labavakashile labanathi manje ekuseni enkonzweni. Sikhulekela ukuthi utoba nabo futhi ubonze. Sithethelele tono tethu futhi ukhulume nathi ngelivi lakho. Sicela egameni laKristu. Amen. Uma ngaphosisi umnakethu Khotsi uhlethe lapha manje ekuseni beka ngale kuyomkhulekela kulo lobunye busuku esibhedlela iVeterans umdlavuza futhi siyajabula ukubona ekhathi lapha manje ekuseni mnakethu Natsatse Khotsi. Manje incwadi yabaseKorinte sahluko selishumi lencwadi yabaseKorinte incwadi yokuconzisa. Sifanele sithathe incwadi yabaseKorinte ngulona bandla kuphela kulo lonke iTestament elisha ukuthi kubonakala kwangathi ukuthi baholi bebanenkinga lenjalo ngalo. Kodwa baseKorinte beyahlala njalo asenkingeni. Paula ngesikhathi efika emkhathini wabo lomunye bekanelulwimi nalomunye bekanesihlabelelo nalomunye bekanekuva enhlitweni nekuthinseka enyameni futhi bekahlala njalo anenkinga ngalaba seKorinte kubagcina abaconzile. Uma sicaphela bekangeke afundise baseKorinte tinto letijulile bebayiyifashini yeluswane bekangeke aye kubo kulokukhulu kujula. Imilayeto layenda kubaseFeso futhi wayenda kubaseRoma futhi abafundise tinto letijulile ngoba bebangakhoni ukukuthatha bethembele kakhulu ekuthinzekeni enyameni netinto letincane letinjalo. Nje yebo ke ayibonga iNkosi ngikutholile bengine nesambulo lesifika kimi. Benginesihlabelelo, nginesiprofetho. Napaula wathi, donke letinto leti tiyokwehluleka. Niyabona na, konke kwako akukafanele nje kwethenjwe kangako. Uthi ngako, kodwa lokho letama kukufinyelelisa ebandleni. Kwakunguleso sisimiso semkhumbi lapho sinesisimiso semkhumbi kuKristu. Lapho khona singethembeli ekuthinzekeni kwenyama, asethembeli etambulweni, asitethembi letinto leti. Kuphela sethemba Kristu, kungekukholwa ukuthi siyaphuma lapho nje. Siyacaphela Paula bekakhona kufundisa abaseFeso lapho ukuthi kukanjani lokho ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba, bamiselwa ngaphambili ekubekweni kwemadodzana aNkulunkulu. Manje yena baseKorinte bebangathi lutho ngalokho, bavele nje bebafanele babe nekutivela lokuncane noma lokutsite kuthinzeka enyameni lokuncane lokukodwa lokwa nalokunye uthi bethembele kuloko beyangeke abafundise tinto letijulile. Ngako ngicabanga ukuthi kukhulu uma unebantfu longafundisa tinto letijulile namoya loyingcwele angawatungeletisa lamaciniso lamakhulu futhi alisimise ekhathi etinhlitweni tebantfu. Ngako bayathi lapho bemekhona kunekuthinzeka enyameni noma kude kuthinzeka enyameni siprofeto noma kungekho siprofeto uthi noma kungaba yini noma yini uma bona asi. Manje khumbulani angidami kusho ukuthi uNkulunkulu akasebentani nesiprofetho netinto letinjalo kodwa asethembeli kuloko sinekubambelela lokujulile kunaloko. Niyabona ngoba wathi noma kuphi lapho kunetiprofetho khona tiyokwehluleka, lapho kunetilimi khona tiyokuma futhi lapho kukhona ngako konke lokuthinzeka enyameni labo baseKorinte lebebanako akukho namunye wabo lobeka bufakazi lobubonakalako ukuthi bebasenzisiwe. Akukho namunye wabo lobeka bufakazi lobubonakalako ukuthi bebasenzisiwe. Hayi, uma beungamemeta, uma beungaprofeta, uma beungaphilisa labagulayo, uma beungakhuluma ngetilimi, kube beungahumusha tilimi, kube beunekuhlakanipha futhi bewunelwati, akukho namunye walabo lothi usinzisiwe. Kude namunye wabo bewungaba nawo wonke wabo. Paula wathi kubaseKorinte bekucala 13, futhi ngilahleke angisilutho. Niyabona, kodwa uma uneluthando sisimiso semkhumbi. Manje ekuseni cishe li-hour ngaphambi kokuthi umkami avuke bengiphapheme nenkosi bengembulela into letsite lenkulu ngekuthi uNkulunkulu ulibopha kanjani libandla lakhe enza wona ngaletho dibopho teluthando nekuthi kufanele kube kanjani ayikho lenye indlela ukuthi umuntu ake asinziswe ngaphandle kokutalwa kabusha. UNkulunkulu athanda ngifuna ukushumayela ngaloko kuleli viki lelidalo. Kuthi nje ngithola kuphatheka insitweni yami. Mhlawumbe inkosi itonginika umlayeto ngako. Manje lo mlayeto manje ekuseni njengoba ufika insitweni yami ekhathi lapho ngumlayeto secwayiso. Futhi ngicabangile mhlawumbe uma singafinyelelisa lesixwayiso lesi kubantu njengoba Paul abekaxwayisa labaseKorinte. Uma singathola lesixwayiso lesi kubantu, sathi ukuthi sibhekene nemvuselelo manje nesikhathi sekuhlola uma sifanele sihlolwe. Manje Paul wathi, ngetulu kwaloko bazalwane, bengingeke ngithande ukuthi ningadi ukuthi bonke bobabe bethu bebangephansi kwelifu. Futhi bonke bendlula elwandle. Futhi beba babhaphathiselwa kuMosi efini naselwandle. Manje ubanika kuqonza ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu akhipha Israel ehlane, abangenisa ehlane kuyomkhonda nekubayisa evendle lethenjisiwe. Ba usethe isibonelo lapho ukuthi njengoba sikhishelwa kutotonke tindlo letiphathekako, yonke le misimeto nale miyalo beyifanana. Futhi siyathola nekuchubeka nekwehla kancane esifundweni sethu ukuthi labaningi balabo baxoshwa ngoba bebangenda yonke imisimeto nayo yonke imiyalo nako konke uNkulunkulu lebeka kudzinga. Futhi noma kunjalo tinhlitiyo tabo tatingakalungi naNkulunkulu. Manje singenda tindlo letinengi, singadla sidlo senkosi, singaphaphathiswa, singeta enkonzweni, sibe nemagama ethu encwadzini, noma sihloniphe nje. Futhi sihloniphe ngekuthi thoba ngako konke lesingakwenda. Futhi sibe sisasolo silahlekile. Leso secwayiso lesibalekile. Besingaba njenge sithokode nje lapho umoya utowehlela khona. Nasemhlanganeni lapho livi lalishunyayelwa khona, nemiphefumulo yethu iyojabula njengelivi, futhi ibe isasolo ilahlekile. Imvula inela labalungile nalabangakalungi. Imvula lefanako leyenta kolo akhule, yenta lukhula lukhule. Kuyimvelo yalo mkhicito, niyabona. Kuyimvelo yako leshoko ukuthi kuyini. Ngakho-ke kuyimvelo lekithi lesho loko lesingiko. Niyabona, hayi, singahle sibe ngilabakholwa kakhulu size singabe sisathi gucula tandla tethu ngelisondo kuthi sente into. Singahle singathathi ngisho sitishi etimphahleni tethu ngelisondo. Singahle singativeli ngisho sinesizathu ukuthi sithenge kudla ngelisondo. Futhi singahle sibe ngilabakholwa kakhulu futhi ngulabatinikele ekukholweni kakhulu. Kodwa noko, uma empeleni singakatalwa kabusha ngamoya waNkulunkulu, sikhonda ngelide nje. Ngako manje kushubile impela, futhi sifuna kukuthola ngempela futhi sathi liqiniso. Ngoba khumbulani, asinawuthola lithuba lesibili kuloko. Kulesikhathi lesi sodwa nje, ngako kungcono uqiniseke sibili. Manje qaphelani, angifuni nibe ngulabangathi bazalwane. Manje labaseKorinte laba, ngitsiteni ekuqaleni na? Bebasekela emathemba abo aphakathi etikwe kuthinzeka enyameni lokutsite. Pawula wathi nje, lapho wathi, uma ngifika emkhathini wenu, lomunye unaloko, nalomunye unaloko, nalomunye munye, wathi manje konke loko kulungile. Asikaphambani ngalutho nabo. Kodwa noma kunjalo, loko akusiko lele sikhuluma ngako. Niyabona na, loko akusiko. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngiqala kuphenduka. Futhi ngiqala kubona kusebenza kwamoya. Futhi nekuthi labanye bebakhona kulingisela lo nguye. Moya loyingcwele wangempela. Futhi esigabeni sekuthi ungenta njalo, ngani? Kwakungeke nje kwenteke kusho ukuthi ngukuphi lokwakulungile nalokungakalungi nakancane. Futhi ngibone indvodza lebe ngiyati, nami nangekubona lokufihlakele, bengathi ukuthi leyo ndvodza yayihlala nemfati walenye indvodza. Futhi nangu eme lapho akhuluma ngetilimi nekuhumusha nayo yonke into, futhi aniketa imilayeto, futhi nginalomunye umfo endzaweni. Lapho bengakhuluma khona naye imizuzwana lembalo, futhi umKristu mbamba. futhi ngacabanga ungakwenda kanjani lo moya umoya lofanako lapho ngulapho la ngicala kubona khona iPentecost futhi kwakusemisha wakha eIndiana futhi ngiyanitshela impela ku ngacabanga ama-awalambalwa ekucala ngangilapho ngangisemkhathini wetingelosi futhi ama-awalambalwa lalandzelako ngacabanga ukuthi ngangisemkhathini wamadimoni ngesikhathi ngibona lokho ngibonela amadoda lamabili lomunye aniketa umlayeto lomunye ahumushe angaze ngikuve kukhuluma ngetilimi netinto letinjalo ngaphambili ngayibukisisa leyo mimoya kuthi yayihamba kanjani ngacabanga ohe ngani sikhathi lesikhulu seminyaka leyinkulungwane sasesicalile futhi-ke ngesikhathi sengithole leli thuba ngephandle kukhuluma namunye wabo futhi bewungabona ukuthi wendiwe ngani bekunamunye lobekanenhlitiyo lembi futhi ngalobo busuku ngababuka futhi kuthi ngacabanga oh ngisuse lapha angiconzi ukuthi lokhu kukanjani kuthi ngitibonile leto tinto tatisebhayibhelini kodwa nangumunye akwenda lo bekangenawo umoya wankulunkulu nalomunye akwenda futhi bekanemoya wankulunkulu ngase-ke ngidideke ngako konke futhi ngavele ngayekela yonke le ndvo ihambe futhi eminyakeni kamuva emva kokuba zamcolo sewuphelile ngangihamba ngikhuphuka ngemgwaco ngiya e-Greensmill umnumzane Isla impunga yelive ita lapha enkonzweni yahlangana nami emgwacweni yase iyangigaca wathi bhili usho kuthini kristu kuwe manje babe wami besahambile umnakethu besahambile nemikami besahambile luswane lwami beseluhambile futhi wathi ngabe usho kuthini na ngathi mnumzane Isla usho lokungetulu kwekuphila kimi ngathi kukhona lokwentekile ngekhathi kwami eminyakeni lembalwa le ndlulile kristu weda enhlitweni yami futhi sekude kwaba ngethulu nje kwami kuyinto nje leyentekile kwakungesiko ngoba ngangikholwa kwakungesiko kuyinto letsite nje nkulunkulu ngemusa langentela yona ngase ngithi naloku nje bekangangibulala bengiyomethemba ngalokufanako nje futhi kube bengisesihogweni futhi bekukhona into lekuthiwa luthando esihogweni bengiyosolo ngimthanza ngulokho kuphela kuyinto letsite ekhathi lapha uqinisile bengifanele konke kujeziswa lengake ngakuthola wenda lokufanako kodwa uma leso sisimiso semkhumbi leyo ndvo letside leso sisimiso seluthando lwankulunkulu lesibambelela enhlitweni yemuntu letinye tintfo tiba kwesibili ngihlethi elugodweni etulu lapho ngangikhuleka ngalenye intfo nelibhayibheli lami liyavuleka futhi bengifunza ngale encwadini yemaHebheru sahluko sesithupha futhi bengifunza lapho kuthi kanjani kuthi akunakwenteka kuthi labo lesebake bakhanyiseleka kuthi bendiwa bahlanganyele kumoya lwengcwele ngekubona kuthi bayawa kuthi babuye bativuselele ekuphendukeni ngoba imvula ifika kaningi etuke emhlaba kuwunisela kuwulungisa kwentela lolungiselelwe kona kodwa loko lokusedhute nekwaliwa emanyeva netinxhaxabutane lokusedhute nekwaliwa ufanele kushiswe namoya lwengcwele wachubeka nekukhuluma nami ngaloko yini leyo na ngangiphinze ngikufunze futhi kwase kufika umbono ngase ngibona umhlaba ume embi kwami uguquka bewulinyiwe futhi njengekulinywa futhi ulungele kuhlanyela futhi nako kuhamba indvodza lapho kuloku mhlophe ihlanyela timbewu futhi emva kokuba sekasithele kule siyingilidi semhlaba lenye indvodza iyefika igcoke lokumnyama ihlanyela imbewu emva kwayo futhi ngesikhathi timbewu umuntu lolungile lathi hlanyela timila kwakungikolo futhi lo mubi umuntu lomnyama wahlanyela timbewu tahluma futhi agcoke lokumnyama yavela futhi kwakulukhula futhi lo munye bekaphambene nalomunye nesomiso lesikhulu siyafika embonweni nakolo lomncane wakhothamisa inhloko yakhe bekomele kunatha kakhulu nje futhi lukula lwakhothamisa inhloko yalo lwalomele emandi kwase kufika lifu lelikhulu netimvula tehla nakolo lomncane wasukuma waseqala kumemeta ayibongwe inkosi ayibongwe inkosi wawujabule kakhulu ukuthola lawo mani nalo lukhula lomncane lwavuka lwacala umphongo lo ayibongwe inkosi ayibongwe inkosi ngemantili afanako ngase ngiyaconza niyabona na nako-ke moya lwengcwele utokuwa kodwa netithelo tabo bayatiwa kwasho inkosi Jesu Niyabona na. Niyabona na. Hayi ngekuphendvula kwamoya noma ngabe baphilisa labagulako noma ngabe bakhuluma ngetilimi noma ngabe bahlabela emoyeni noma ngabe bajabula ngalendlela noma lokho bangenda konke lokho futhi bachubeke nekulahleka kukuphila kwakho ngekhatsi kuwe lwati lwekutalwa kabusha. Manje Paula beketama kufinyelelisa lokhu kulabo baseKorinte ngetulu kwalokho bazalwane bengiyoba ne angifuni nibe ngulabangadi kuthi kanjani kuthi bobabe bethu bonke bebangaphansi kwelifu futhi bendlula elwandle futhi beba babhabhatiselwa kuMosi. Wonke wabo waya ehlane. Jesu wathi akusibo bonke labathi Nkosi Nkosi labayongena kodwa lolo wenta intsandvo yababe wami losezulwini. Akusiko loko lokushoko bewungashumayela livangeli futhi ube usolo ulahlekile impela. Lena akusiyo nje into lencane yebantfanyana, loku ngekwelicobo kujulile futhi buKristu abukafanele bube ngulobuncane nje kukhanya into lemangalisanako. Njengekuthi yebo-ke ngito yangale esontweni futhi ngiyathi ukuthi kungumsebenti wami ukuthi ngihambe, loko akusibo buKristu. Mnakethu buKristu abusi kuyinto uNkulunkulu layendile. uNkulunkulu ukukhethile kuKristu futhi wakuveta njengesipho seluthando kuNkulunkulu. Futhi uma uNkulunkulu uyabita kukhetha futhi uma sinelithuba lekuba ngulolo hlobo lomuntu futhi silale ngetinto letinzadlana telive na, manje lalelani sisachubeka. Futhi bonke badla leyo mana yakamoya lefanako. Nikuvile loko na livesi lesithathu. Futhi bonke badla imana yakamoya lefanako. Ukhuluma ngani na? Imisimeto yelibandla. Bantu betha ebandleni futhi bathi baphendukile. Futhi babhabhatiselwa kuKristu bathatha ligama leNkosi Jesu. Futhi bakwenta loko ehlane. Futhi kwasho Pawula, ngiloko baseKorinte lebe bakwendile. Bangena futhi babhabhatiswa kuKristu, bathatha Kristu ngaphandle. Ngaloku semthethweni bamthatha, bamemukela ngekuhlakanipha kwabo. Kodwa mnakethu, kungetulu kwetihlakaniphi. Kwendlulela ngale kwaloko, kuya ekutalweni kwelucobo. Hayi nje umcabango wengcondvo noma umsebenti wemadlingozi. Kodwa kudalwa sentakalo into letsite lehamba yothi ngcu phansi ekujuleni enhlitiyweni futhi intshintshe umuntu wangekhathi impela. Loko kukwenda wente tintfo lobe ungeke utende. Ngalamanye amagama kukwenda utsandze labo labangatsandzeki. Kukwenda utiphathe ngalokwehlukile kunaloko lowake wakucabanga kuthi uyokwenda. Futhi uma kuvuka tihlahla kusisimiso semkhumbi sakho, awudzingi ukuthi utibude. Ngabe ngizophumelela na? Oh cha, akusiko ukuthi ngabe ngizophumelela yini. Sekuvele kwendelwe mina, Kristu kimi ukwendile gcobo lwakhe. Futhi nje ngethembele esisimisweni semkhumbi sakhe sodwa. Into le mangalisa kanje pho. Caphelani, bonke basidla sidlo senkhosi. Loko kukhanya lokwakukhona. Siyathi ukuthi kwaba ingubo yemvelo. Ngoba sasinjengesithwathwa lebesina sivela ezulwini. Iwafuli leneluju kuyo. Le wafuli yayiphose ifane nemcathane lode eshukela ligusumba lelincane lalineluju ngetulu kwalo. Futhi bonke bebabahlanganyeli baloko, wonke umuntu wendlula elwandle lolubovu. Futhi wabhabhatiswa ngelifu naselwandle, waya kuMosi, alandzela imiyalo yakhe njengenceku yaNkulunkulu. Bonke babhabhatiswa kuye, bonke bebabalandzeli njengoba sinjalo namuhla. Baholwa ngumoya loyingcwele, thishela lomkhulu welibandla lemaKristu. Siholwa sendlula empapatisweni wemandi. Futhi wathi bonke badle imana lefanako. Kwendani na? Leyo mana yawela Khora nelicembu lakhe ngalokufanako nje njengoba yenda kuMosi, Kalebu naJoshua. Bonke bahlangahlangene ndzawonye bonke bahlanganyeli bempaphatiso bonke bahlanganyeli bebulunga bonke bahlanganyeli besivumo futhi manje bonke bahlanganyeli besidlo senkhosi niyakuthola na bukani leso sexwayiso lesizothile futhi bafo baleli thabanekele kholani leyo ndlela ishone phansi ekujuleni
Remember, it's your eternal destination.
Kumbula, siphetho sakho saphakathi, silenga khona lapho. Ungasendluli nje kwangathi ngekudlala noma lokunjalo. Loko yinto lokumele sinike inhlonipho. Kuyinto leshoko kuthi ngabe siphila emva kwaloku noma cha. Bonke babhabhatiswa kuMosi ngelwandle lolubovu. Bonke balandzela lowo muntu longumoya, lifu nensika yemlilo. Bonke baholwa ingelosi lefanako. Bonke baphuma ngemelusi lofanako. Bonke babhabhatiswa elwandle. Bonke badla leyo mana yakamoya. Naleyo mana kwakunguKristu. Kristu ehla, imana yehla njalo ebusuku ivela ezulwini. Kuthi babhubha lapha kugcina abantu baphilile eluhambeni lwabo. NaKristu uvela ezulwini futhi wanikela ngekuphila kwakhe kuthi noma ngibani lokholwa nguye angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Kristu wehla wase uba yimana yethu kuthi sidle letibusiso lethi takamoya letifanako. Ngako-ke umoya loyingcwele ungehlela ngqo emkhathini webantu. Futhi bobabili umKristu nalo sivuvu nemakholwa hafu nemakholwa leme emncelelo onke ayodla lokufanako kodwa lokho akusho lokho kwamanje oh ngifisa kwangathi ngabe benginemavi kuthi ngingabethela lokhu phansi futhi ngikuqinisekise enhlitweni yawo wonke umuntu lapha futhi nibone ukuthi kuyindlo lejule kanjani lokho akusiyo indlo lekumele kudlalwe ngayo Akusiko nje kuya esontweni. Manje lalelani, bonke badla imana yakamoya lefanako. Ucabangeni imana yakamoya. Oh wena uthi, ngiyathi ngisindisiwe. Haleluya, ngimemetile ngikumoya, ngiva lokhu. Loko akaphathela nangancane nako. Niyabona ukuthi sisekela kanjani siphetho sethu saphakathi ethi kwekuthinzeke enyameni na? Niyabona kulolu suku lesiphila kulo manje ukuthi bantu basekela kanjani siphetho sabo ethi kwekuthinzeka enyameni lokuncane nje. Oh, uthi ngiyathi nginawo ngoba ngive emandla endlula kimi ngento lokhu. Lokhu kungahle kube liqiniso impela. Futhi solo ulahlekile. Oh, kube besinemizuzwana nje. Asivule kubase Korinto bekuqala sahluke senshumi nakuthathu. Lapha umzuzwana nje. Uthi lalelani ukuthi Paula utothini ngako khona lapha. Noma ngikhuluma ngetilimi tebantu netingelosi. Kepha nangide luthando, lokuluthando. Sengibe njengelethusi lelikhencetako nensimbi lengcencethako. Naloku nje nginesiphiwo sekuprofetha futhi ngiqonza tonke imfihlakalo futhi ngathi lonke lwadi futhi naloku nje nginako konke ukukholwa kude ngikhone kunyakathisa tinsaba futhi nangide luthandwa angisilutho lalelani nango umpostoli lomdzala longancemphetisi ulishicilela ebandleni lekuthinzeke enyameni labasekela emathemba abo ethi kwekuthinzeke enyameni Manje lona ngusonto sikolwa lena indzawo yekucondzisa lena indzawo yekufundzisa kuthi maye kumuntu lotokuma epulpit ahumushe ngalokungesiko mnakethu sekusikhathi sekuthi sende umbhalo ucathaniseke nemibhalo kunjalo futhi noma ngingephana ngetimpahla tonke lenginato kondla labaphoyile noma nginikela ngemtimba wami ukuthi ushiswe futhi nangide luthando kodwa akungusiti lutho ngiyabona yonke imisebenzi yenu lemihle tonke tento tenu letinhle tonke tindoda kamoya leninato tonke tiphiwo leninato konke kuthinzeka enyameni lonako yonke injabulo lonayo Gonge kuthula lonako akukahlangani ngalutho nhlobo nako kwekucala nje cabanga ngaloko umzuzwana nje uthi cabangani ngemabandla namuhla emabandla ethu lamakhulu iPresbyterian iMethodist iBaptist nelihlelo bacabanga ukuthi ngoba bathi ngiyakholwa ngena bafaka ligama labo encwadzini loko kuyakucathulula bakhweshe kangakanani abantu bethu bePentecostal bacabanga ukuthi yebo ke ngenxa yokuthi banekuthinzeka enyameni lokuncane bathi vela bakahle bakhuluma ngetilimi banengathi lencane etandleni tabo emafutha lamancane ebusweni babo noma lokuthide sinako oh kukhweshe ngemamayela lathi gitsi letilishumi niyakuthola na niyabona ukuthi devele kanjani njengankulunkulu walelive uphumbusekise emehlo alabo futhi bavele bachubeke nje baphila kanjalo lalelani ngoba naloko nje ngingephana ngato tonke timpahla tami kondla labaphoyile futhi naloko nje nginikela umtimba wami ushisiwe futhi ngide luthando angisilutho bukani tonke leto tiphiwo tonke leto timpo letinse ngondla labaphoyile nginenhlitiyo lenhle ngami ngenta loku ngenta lokwa ngiya enkonzweni ngikhuluma ngetilimi ngiyaprofetha ngiphilisa labagulako ngishumayela livangeli ngenta letintho leti Paula wathi noma kunjalo angisilutho tonke leto tintho ndingalingiselwa ngalokufanele manje uthini na luthandvo luyabeketela lumnene luthandvo lude umona luthandvo alutigabatisi alutikhukhumeti alutiphathe ngalokungakafanele alutifuneli kwalo cabangani nje alusheshi lucansuke alucabangi lokubi luthandvo luthandvo yini luthandvo na unkulunkulu uta kanjani unkulunkulu kuwe na ngekutalwa niyabona na manje bonke babhaphathiswa kuMose bonke badla sidlo senkosi bonke bebanemana yakamoya lefanako levela kuNkulunkulu wonke wonke wabo badla indlo lefanako futhi namuhla sime situngelethe ngqo futhi sive livi futhi silithokothele futhi sithathe imana futhi sidle futhi uthi oh haleluya loko kuhle oh ngiyakuthokothela loko yebo ngabhaphathiswa ebandleni ngithatha futhi ngende kuvuma kwami ngifake ligama lami encwadzini ngililunga lemgomo welibandla konke loko kulide ngalokuphelele uma kungekho lutho uNkulunkulu lalwendile uma kunjalo nato letinto lemtendile nato letinto kukholwa kwenu loku kukhicitile kodwa ngaphandle uma uNkulunkulu ende lokuthite kuwe ekutalweni lokusha umzuzwana nje manje manje livesi lesine
spiritual rock for they drink of that
futhi ngabe bonke banatha lidwala la kamoya lelifanako ngoba banatha kulelo dwala la kamoya lelaba landzela nalelo dwala lalingukristu bonke banatha emthonjeni bathokoda manje ke kusho ukuthi yini lokho na kolo nelukhula bobabili bajabula ukuthola lawo manti akamoya siya ebandleni sishaya tandla tethu kanye nabo bonke labanye simemetha kanye nabo bonke labanye sicuma siya etulu naphansi esilweni nabo bonke labanye sidumisa uNkulunkulu kanye nabo bonke labanye siprofetha kanye nabo bonke labanye sikhuluma ngetilimi njengabo bonke labanye sikhulekela labagulako njengabo bonke labanye kodwa wathi manje lalelani sisaqhubeka kancane nje manje ngifuna kuma umzuzu oh ngekuthi lelo dvala lalingukristu leli dvala lalingukristu beka lapho esimene lesiphathekako njengoba kunjalo esimene sakamoya namuhla imana kudla lokulivi lelivela kuNkulunkulu livela ezulwini Kristu ulivi laNkulunkulu futhi sidla livi niyabona na sihlala njengasemlayetweni manje ekuseni siyalalela imiphefumulo yethu ifinyelele bese ibamba lelo livi siphila ngelivi wathi bonke badla leyo mana yakamoya lefanako futhi bonke banatha sonke sinatha kulelo dwala lakamoya lelifanako nalelo dwala lalingu Kristu. Ucabange nje manje utokwendani na utokubeka ekugcineni lapha wecwayisa labo baseKorinte caphelani ukuthi nendani uma ngifika emkhatsini wenu lomunye unesihlabelelo lomunye unelulwimi lomunye unaloko nalomunye unaloko munye unesiprofeto lomunye unesambulo lomunye wenda loku nalomunye wenda lokwa caphela ungakwesekeli kukholwa kwakho ethi kwaloko leto tinto tilungile tinenzawo yato nasebandleni kodwa ningayesekeli insindiso yenu kuloko uma impilo yakho ingavumelani nelivi lankulunkulu kona-ke sekusikhathi sekulungisa nankulunkulu qaphelani manje futhi lelidwala lalilidwala lelalisehlane futhi ngifuna nicaphele ngesikhathi unkulunkulu abida mose futhi wamthumela endasi egibhithe kuyokhulula abantwana baka-israyeli ngaphansi kwelijoke lafaro wathi kuyini loko lokusesandleni sakho na futhi wathi yinduku futhi wathatha induku wase uyiphonsa phansi emhlabathini futhi yaba yinyoka futhi yena mose wabaleka wase uyakubamba-ke kwase kuba yinduku esandleni sakhe naleyo ndvonga ngesikhathi angena egibhithe wakwelulela egibhithe netimbungane tiyakhuphuka wakwelula netinhlupho tawa kwakukwehlulela kwankulunkulu kwehlulela kwankulunkulu kwakuseluhlakeni lwendvonga futhi-ke caphelani ngaphambi kokuthi leyo ndvonga impela iphathwe Mose wabeka sandla sakhe esifubeni sakhe siba nebulephelo njengoba wonke umuntu anjalo kwekucala nje soni ngemvelo akukho ndlela yekukugega utalelwe esonweni wabunjelwa ebubini fika eveni ukhuluma emanga ungahle kube unikelwe e-altari lelibandla lamake wakho ungahle kube ufafatiwe ungahle kube wawungiloku lokwa kodwa usoni kwekucala nje ngakho-ke kunalomunye unkulunkulu wathi buyisela sandla sakho esifubeni sakho ethi kwenhlitiyo yakhe wabeka tandla takhe futhi ekuthunyweni kwankulunkulu lapho salethwa khona kucala sandla sakhe sinebulephelo wavetwa unkulunkulu kucala soni hhayi ngekukhetha kodwa ngekwemvelo bese ubuyela emuva futhi futhi ngesikhathi aphuma sandla sasihlandekile nalesiphelele akhombisa ukuthi le sandla lesi ngaphambi kokuthi sijikitise imvonga yekwahlulelwa kwakufanele kube sandla lesihlandiwe ngaphambi kokuthi sijikitise futhi noma ngumuphi umfundisi noma ngumuphi thishela ngeva indvo letsite manje ekuseni leshwile ingati yami ngesikhathi ngivula umsakado wami ngaphambi nje kokufika kungesiko kungahloniphi futhi uma akhona lapha lohlobene nelimuntu angaconzi kunilimada kodwa sekusikhathi futhi unkulunkulu ngiside futhi ngihlale ngingumkristu ngalokwenele kuthi ngibeke ende loko lokumnyama kube mnyama nalokumhlophe kube mhlophe kuthi ethembeke ngeva lomunye ahlabela futhi wathi nginelitestamenti lami futhi waguquka wase ufunza umbhalo futhi washumayela esihlabelelweni sekucala ubusisiwe umuntu longahlali esihlalweni salabaphukutako ahambe ngendlela yetoni niyathi ukuthi bakungibani na lo mfo longumculi wekuthi nyukunya Jimmy Osborne asemsakatweni ashumayela livangeli Oh mnakethu uma kwake kwaba khona lihlazo umuntu lonjalo akanamsebenzi wokuthi angene evini lankulunkulu lophilako futhi uthatha nomfo e-Renfrew Valley Barney Dance ebusuku bonke emcimbini wemjayivo lomtsala bashata andla uthi bachubeka emcimbini wemjayivo lomtsala uthi ngekusa lokulandzelako njintsha liphimbo lakhe lapho bese ukhuluma njengemkristu futhi ngani kuyinhlamba nemanyala ebusweni bankulunkulu sandla lesijikitisa le ndvonga yekwehlulelwa sifanele sihlandwe ngemandla nekuvuka kwakristu akanamsebenzi kuphatha livi lankulunkulu ngisho nenkumbi yabashumayeli batama kuvikela lo Elvis Presley longesilutho evene ngaphandle kwa Judas Iscariot wesimanje. Judas Iscariot wathola tinhlavu tesiliva letingemashumi lamathathu. Elvis Presley wathola sigidi semadola neluchungechunge lwemakhadi lakhe. Kodwa wathengisa bekalikholwa lePentecostal futhi wathengisa ngebutibulo bakhe kuthi bube ngumculo wekutinyukunye. Futhi uphefumulelwe ngudevil futhi angincengi lutho ngako. Cha mnumzane, na Judas Iscariot wesimanje. Futhi ke ngisho nebafundisi batama kwakha lolo hlobo lwendlu. Na Elvis Presley athi, ya, ngethemba nkulunkulu ngayo yonke imphumelelo yami. Kungenteka kanjani ukuthi lophilako, nkulunkulu lophilako, avumele imphumelelo kulokuhlamba latako futhi na devil. Tindlo letinemadimoni na. Loko empeleni bekungilomunye wemicabango lemikhulu kunayo yonke lesivelesi lesike sayibona. Umfolo ofana na Elvis Presley lothumele igitsi temiphefumulo esihogweni ngekwakhe kungcola lokudzala indlo lenyanyekako yemculo wekutinyukunya. Impela anginakucolisa nhlobo. Uma ningangikholwa kuthi ngumprofeti wankulunkulu, khumbulani unadevel ongene kumuntu mbamba. Na Jimmy Osborne nalabo akanamsebenzi nelivi laNkulunkulu. Futhi kanjalo akukho umuntu lothatha ligama laNkulunkulu ngelide. Emcimbini yemjayivo nemidanso lenemculo lomdzala wekutinyukunya netindlo letinhlamba kanjalo kuthi ethe kunoma nguliphi lipulpiti nekuthi atame kuthatha livi laNkulunkulu. Nguleyo indzaba ngalamanengi alamabandla namuhla. Uthola leminye imiculo yabo dum dum lemitsala kuletinye tindzawo lapha. Intombatana lenzadlana lengephandle emcimbini wemjayivo futhi yenta tonke leti lapha temculo etinyukunya ngalobunye busuku. Futhi uta ealtari futhi ngebusuku lobulandzelako wamsukumisa ahlabela ngalokhethekile. Labanye benu bathathe badlali bemagitari babayise ngephandle lena kuleti ndzawo tekunatsatha sebusuku bese bamfaka epulpiti ashumayele emavikini lamabili. Nakethu ngiyakutshela angeke aze akwende lapha. Cha impela utofanele adadishe ukuthi fakazela yena lucobo umuntu waNkulunkulu uthi athole asikholelwa kulokuzuba kwebusuku bonke lapha kanjena nguloko lokufakela ibandla esimeni lelikuso namuhla. Sidzinga liqiniso lelivi liliqiniso kunjalo lesandla lesinyakathisa indvuku yekwahlulelwa sifanele sibe ngulesihlobile ngekwelucobo. Leso sandla sekwehlulela samose sahlandwa yase ke inthonga ibekwa kuso uthi indvuku yehla futhi yaletha tehlulelo ethi kwaIsrayeli. Kwase kuthi ke ehlane lolo hlobo loluhle futhi ngifanele ngivale lomfanekiso lomuhle walapho kwakulidvala nalelo dvala lalingiKristu. Nebantu lababhubhako bebafa ngenxa yemandi futhi bekubafanele bebafanele bafe ngoba bebahihitela bebakhononile bebangesiwo emakholwa ekucaleni bebangesilutho ngaphandle kwemakholwa lahlakaniphile. Bona lo lokungetulu kwemvelo kwase kwendiwe nesicuku lesicubene sasiphumile bebangakaphenduke enhlitweni yabo. Bebabathathu kuphela esicukwini lesathi kongabo Mose, Aaron na Caleb, Miriam. Futhi Miriam wakhombisa bunyoka bakhe naye ngesikhathi ahleka ngoba Mose washada nalentombatana leli Negro. Futhi wathi bekungekho yini lamanye emantombatana ukuthi ashade nakanjalo njalo na. Bekangakwenda uthi uNkulunkulu akathokotanga ngaloko uthi wamshange bulephelo. Futhi umnakabo lucobo wamemeta kakhulu wathi ungamiyekela yini isathe wenu afe akuleso simo na. Futhi uNkulunkulu watshela Mose ukuthi ethe embi kwakhe futhi wahamba futhi wancusela lo Miriam. Akaphilanga sikhathi lesithi emva kwaloko. Cha mnakethu loko uNkulunkulu lakwenda kubuphelele. Asinamsebenzi netingcondvo tethu kubeka noma yini kuko. Liyekele nje ngendlela lelingiyo. uNkulunkulu wakwenda, uNkulunkulu walisho, loko kuyakucatulula. Kuthathe nje angathi ukuthi kukanjani. Kube bengingakuchaza khona ke bengiyolingana naNkulunkulu. Ngingeke ngakuchaza, ngiyakukholwa nje. Nguloko kuphela lengicela ukuthi ngikwende. akukho umuntu locelwe ukuthi alichaze ngoba kungetulu kwekuhlakanipha kwethu kungetulu kwekuhlakanipha kwethu nguNkulunkulu lokwentako ngakho kungeke kuchazwe ngiyakwemukela nje ngekukholwa futhi ngithi impahla yami yangansense futhi ngiyakukholwa angikwazi ukuchaza ukuthi leli dvala lilele kanjani lapho uNkulunkulu bekaneli dvala lebeka ligcinile ligcwele emandi lidvala lelincane nje mhlawumbe ligagasi likhulu kwendlula lelo desk kodwa ngesikhathi Mose ashaya leli dvala kwaba khona emandi lenele lavela kulo ukuthi anethise abantu labadigitsi letimbili uthi akusiko lokho kuphela kodwa netinkomo letinengi netimvu netimvu njengoba bebanato kubo Oh uma ngibona labanye balobuciko bemifanekiso labapenda ithombe lithonsi lelincane lelincane liwa edvaleni nemfanyana emelapho nelibhakete lelincane esandleni sakhe oh akufiki kanjalo lita nemabhudlo laphuphumako lanisela ethiwe bantu labatigitsi letimbili ngaphandle kwemakamela abo nato tonke tilwane tabo Nalelo twala lalingukristu Jesu lokuhle lokuhambisana na Johane 3:16 uNkulunkulu walithanda live kangaka wathi wanikela ngendvodzana yakhe letelwe yodwa Kuthi ngulo nalolo lokholwa nguye angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi Kuthi qaphelani ukuthi kwendekani indlela kuphela lebe bangakhipha ngayo lawo manti kulelo dvala indvuke kwehlulela yayifanele ishaye lidvala namosi walishaya leli dvala nekwehlulela kaNkulunkulu washaya ethi kwelidvala kuthi selende njalo lakhipha emanti labantu ngempela ba uNkulunkulu bekanebulungiswa kubavumela bafe ngoba bebangakamkholwa yena bebende njalo balihlazo Bangu labalahliwe bebangakafanele ukuthi baphile ngisho namosi wababita ngemahlubuka bavukela uNkulunkulu futhi bebafanele bafe futhi sonke sasifanele kufa ngoba sivukela uNkulunkulu bakhethwa caphelani sonke sifanele sife kodwa uNkulunkulu unesihawu kakhulu akafanele acabange ngathi Kodwa unesihawu kakhulu waze watsatsa tono tethu sonke wase ushaya etukwendvodzana yakhe lucobo lethandzekako Kristu kude singabhubhi kodwa sibe nekuphila lokuphakathi besinganatha kanjani kulelo dvala futhi ke singabi kahle enhlitweni yethu na kodwa mnakethu kukhona tigitsi tabo manje ekuseni laba kwendako kunjalo impela Betsemba ngoba bayibaptist noma imethodist noma ipentecostal betsemba ngoba bebanemuzwa lomncane longake jwayeleke ngoba bakhuluma ngetilimi ngoba bamemetha ngoba badansa ngoba bebanenkonzo yekuphilisa naNkulunkulu waphilisa labagulayo noma lokutsite lebetsembele kuko ngoba bebanesambulo sasiliciniso ngoba benda lokhu letho tinto tilungile akukho lokungashiwo lokumelene nato kodwa lokho akukaphathelani nensinziso yakho akukho ngishona inye into ungathela emafutha etandleni takho aphume lite liphele ligaloni noma ingathi ebusweni bakho futhi ube usolo ungasho lutho kunjalo Paul wathi bengingakhuluma ngetilimi njengebantu netingelosi kepha ngibe ngisolo ngilahlekile naloku nje bengingaba nekuhlakanipha nelwadi futhi bengingema futhi ngichaze lelo bhayibheli kulenda libukeke nje libophele enzawonye nje Loko solo akukahlangani ngalutho nako nakethu bonke banatha edwaleni lelifanako lelo dvala lalingiKristu lehlulelo tathi sethi kwaKristu kuze ube nenhlanhla yekuta futhi unathe buhle baNkulunkulu kuwe ukuthi ute unathe buhle baNkulunkulu kuwe ukuthi uyadla evini bubele baNkulunkulu kuwe ukuthi wakuvumela ukuthi ubhabhathiswe kulunga kwaNkulunkulu kuwe kukwenta ube zakhamuti kukunika impilo kukubeka ebandleni manje ekuseni buhle baNkulunkulu ngiloko kuphela kulunga kwaNkulunkulu kodwa kuthiwani ngekulunga kwakho kubuyele kuNkulunkulu na niyavuma kunikela yonke into wonke umcabango konke kwenta yonke into kuye na ngiloko ngiloko uNkulunkulu lakwendele kona nitomentelani na qaphelani asifunde nje lamanye emavesi lambadlwana futhi ngitovala kude umelusa khona kufika evini lakhe manje bukani naleli dvala lelifanako kwakungukristu manje livesi lesihlanu kodwa ngalabaningi babo uNkulunkulu bekangathokotanga. Niyabona na, wabavumela ukuthi babhabhatiswe, wabavumela ukuthi badle livi futhi balikholwe, wabavumela ukuthi bathole tibusiso takamoya, wabavumela ukuthi banathe edwaleni lakamoya. Konke lokho uNkulunkulu lakwenza ngemusa wakhe, kodwa noko uNkulunkulu akathokotanga ngabo. Bukani, ngoba bona bacoshwa ehlane. Emva kwato tonke letendakalo leti, emva kwato tonke tinkonzo tethu letinkulu tekuphilisa lesitibonile, emva kwayo yonke imimangaliso lemikhulu lesiyibone yendiwa, emva kwayo yonke imizwa lemikhulu lesibe nayo, kwekumemeta nekudumisa uNkulunkulu sinatha kulelo dwala tonke letinshumayelo letinhle lesitijabulele, futhi noko ucoshwe nzawo yonke. Sukani kimi nine bendi balokube, angizange senginati. Solani, sinemvuselelo letako. Ngiyathi lokhu kulukhuni, kodwa mnakethu, noma ngimuphi babe longeke aqondise abantwana bakhe, akusuye babe lolungile. Kunjalo, ucoshwe. Manje letinto leti tathi tibonelo tethu. Pawula akhuluma, niyakuthola na, kwakusibonelo, kulungile. Enhlosweni kuthi asikafanele sikhanuke tindlo letimbi njengoba nabo bakhanuka. Ungacabanga umuntu lomile longujoki lospina emarekhodi futhi lodlala umculo wekutinyukunya lomdzala longcolile uthi kukhona lokwenteka futhi ngachachathela yonke indzawo. Nato tonke leto tinhlobo temaculo lamadzala langcolile Elvis Presley nalabafo laba labatidlalako bese ke bayabuya futhi balingisele kushumayela livangeli na, kucabangeni. Ungake ucabange nje wesilisa nowesifazane bahlithi ngephandle, nalo wesifazane alele ngaphandle ebaleni lelingemuva, agcoke letibukeka tinekungcola, agcoke tingubo leti ngcunulako, atiphonsa embi kwemadvotsa. Bese ke ubuya ngqo ngalapha futhi anathe kuleli dwala lakamoya futhi amemete futhi achubeke na. Kunemfundziso lenkulu emkhathini webantu bePentecostal yekukhulula besifazane, bagcoka letinkulu emacicila mathe nekwenta tonke tinhlobo tetimphahla. Futhi umfolo omncane bekahlethi phambi kwendlu yami etinsukwini letimbalwa letendlulile elolini lencane akhala kuthi umkakhe iPentecostal ikhuluma ngetilimi iniketa siprofetho impela. Futhi uthi lonke libandla ligcokathi khindi futhi uphumela esitaladini ngensimbi yesiphohlongo nemfica ebusuku abuthe tincamu teligwayi lelilahlwe ngulabanye futhi abheme futhi amemeta adumisa inkosi futhi anikete tiprofetho. Ngemangalele linye lilanga ebandleni lapho indlotsa lenkulu yankulunkulu lenginetinhlonipho letinkulu ngayo uthi bekadalula lokhu emva kwalenye yemadvotsa leyinhloko yakho yaphuma futhi unayo yonke lengathi igobhota etandleni tabo netintho uthi sengishe livi kusukela empumalanga kusuka entshonalanga ngitama kuyilahla leyonto etinkundleni telibhayibheli kanzi akusiko kwankulunkulu. Noma nguyiphi ingathi lebeyitovela kuKristu beyoba ingathi yakhe yenyama, khona-ke umtimba wakhe wenyama ulapha, khona-ke kubuya kwesibili sekuphelile. Jesu wathi, ningakukholwa uma bathi bhekani uselugwadule, ningakukholwa uma ulapha, ningakukholwa. Ngoba kuyoba khona boKristu mbumbulu labavukako nebaprofethi bemanga, uthi bayokhombisa tibonakaliso netimanga. Ngangekuthi kuyodukisa nalabakhethiwe futhi ngikumemete kakhulu kusuka empumalanga kuya entshonalanga futhi ekugcineni e-West Coast lo mdzala dokotela Canada longumngani wami lomkhulu wasukuma nalenye indvodza leyo kwakungumeneja wendvodza letsite leyacala lokho lenye yale tinyathelo leti. Wenyukela lapho wase uniketa lomkhulukati wathi emafutha lamsulwa nengathi lengcwele ingathi yethu itobonakaliswa namuhla futhi bagcwala inzawo futhi wakhombisa kuthi kanjani ngaphansi kwelibhandi lakhe beka netinyalithi letimbili letibekwe phansi futhi uyati kuthi ungahlaba lo muntu futhi ngeke iphume ingathi ute umunye noma ubhujude unamathelisa imbobo kulo lingeke likwende ngoba imithambo ikhashane kakhulu nalapho Uthi ngesikhathi akwenda wakhombisa ukuthi wakwenda kanjani. Beka nemafutha emuva lapha abeka thandla takhe ethi kwawo. Waseke uyakhuphuka futhi wathi bonani isandla sami sesiphile saka. Wase uthi ke ludumo kuNkulunkulu. Haleluya. Wase usenga thandla takhe kanjalo. Impela kwakunengadi leyabhutshudwa emnweni wakhe. Lapho wonke umuntu asamemeta wesula inhloko yakhe. Uthi kwakunesiphambano. Kanzi yena kanye lo muntu lobeka nalo muntu lo wakwenda. Nako lapho kwadalulwa khona lapho embikwetethameli futhi wangena ekhukhini lakhe kukhombisa emafutha netinto. Lo munye wabeka inhliziyo elubonzeni wase uthi lolu bonza lolu luphefumula ingadi yaJesu. Leyo inhliziyo yaJesu lo mdzala waseTexas wangena beka ngesabi. Wathi uma kukhona lothinta loko batokufa. Bebanethintsambo bonke banetithombe tako nayo yonke into lapho lapho lolubonza belungopha khona luphefumula ingadi enhlitweni. Nalomfo wangena futhi wathi shelele wangena ebandleni yena nemkakhe bageza pende elubonzene futhi wahlala emuva ngephandle lapho futhi walinza lapho basangena umeluzi wathi yebo ke uyati Jesu bekakathi asekhathi lapha futhi wakususa loko. Wathi Jesu bekangahlangani ngalutho nako. Ngikwendile cobo lwami kunjalo. Kwendekani na? Kungoba bantu abakatindi evini laNkulunkulu ophilayo. Alisho yini iBhayibheli ukuthi bayohamba besuke eMpumalanga, basuke eNtshonalanga, basuke eNyakatho naseNingizimu. Kuyoba khona indlala, kungabi yesinkwa nemandi kuphela, kodwa yekuva livi laNkulunkulu. Lusuku lolunjele siphila kulo. Futhi siyabona manje ukuthi onke lamabandla namakhulu emahlelo onke atifihla wona ntsawonye. Futhi sekufike endzaweni lapho khona ufanele ube walenhlangano yemabandla ngaphambi kokuthi ube ngisho nemsakado. Sewuhambile emsakadweni mfana ungikhathateki inhlobo ngalokho nabo bonke labanye babo futhi nato tonke tinhlelo tamabonakuthi. Nitofanele nibe benhlangano yemabandla ngaphambi kokuthi nikhone kukwenda. Futhi uma wenda loko awubumbi lutho even ngaphandle kweluphawu lwesilo lweliBhayibheli. Nako lapho khona niyabona ukuthi konke kubhanxwe ndzawonye kanjani na. Oh makabonge uNkulunkulu. Kukhona uNkulunkulu ophilayo ngekweliciniso. Kukhona inkosi yeliciniso. Kukhona impela livi leliciniso. Kukhona kuphiliswa kweliciniso. Kukhona ngekweliciniso kuto tonke letinto leti. Kodwa mnakethu ungalokothi usekele kukholwa kwakho ethi kwekuthinseka enyameni lokuthi yitela okuncane. Ethi kwemumo welibandla, ethi kwekudla sidlo senkosi, ethi kwekudla edwaleni lakamoya. Wena uthi ngathi lokho mnakethu nginambithe uNkulunkulu. Lokho kungahle kube liciniso impela nje. Kodwa nihlobone indzawo lenayo lewele kuyo na. Leyo yinto lelandzelako. Hloboluni lweliphakete lelangena kulo na. Lolungile nalongakalungi. Manje lalelani. Manje lethi bekuthi ibonelo enhlosweni yekuthi asikafanele sikhanuke tindlo letimbi njengoba nabo bakhanuka. Kwakuyini inkhanuko yabo na? Manje lalelani. Ngifuna ukuchubeka kancanyana nje uma nitongicolela. Kanjalo nani ningabi ngulabakhonta thixo. Oh wena uthi ngibonga uNkulunkulu angisuye lokhonta thixo. Awume umzuzu nje. Asikuhlole ngelive. Wena uthi ngingeke ngakhonta sithixo. Lokho akusho kona ukuthi ukhonta sithixo. Ufanele nje ungabi nenjongo. Ungenti lutho. Hamba uye esontweni. Ya, lokho kulungile. Biyela ekhaya ungenti lutho ngako. Nakethu lotelwe kabusha ngempela noma wesifazane ngeke akhone kuma athule. Kukhona into letsite kubo bafanele bafakaze. Bafanele bente lokutsite. Babophelelekile ukuthi bente lokutsite. Abakhoni kuthula. Lalelani. Kanjalo nani nine labakhonta thixo njengoba bona bebangulabanye babo njengoba kubhaliwe. Bantu bahlala phansi ukuthi badle futhi banathe ukuthi basukuma ukuthi badlale. Ukhuluma ngani Paula? Tibonelo baphaphathiselwa ebandleni bebanempaphathiso longiwo kanye ngathathu ubuke embili emuva egameni leyisendvodzana moya loyingcwele. Jesu kuphela noma ngabe kwakuyini bebanempaphathiso loqondzile baphaphathiswa ngalokungiko. Siyathethisana futhi siwilithisane futhi siphikisane ngetinto letincane kanjalo. Kusithani na nishiya umgomo lomkhulu. Emabandla ethu ahlukanisile etikwempaphathiso impela. Bese ke uthi, oh haleluya, abanazo sibusiso saka moya lesinaso. Babanza kakhulu, babophekile nje. Luthumo kuNkulunkulu, ngidla imana yaNkulunkulu mbamba. Ngiyathi ukuthi iliciniso, lelo liciniswa impela, kodwa kwenda mehluko muni lokho na? Wena uthi mnakethu, ngi umoya longcwele impela wehlela ebandleni lethu. Lokho kuhle. Kodwa kwenda mehluko muni kuwe? Uma ungesilo luhlobo lolukahle lesitsha lowehlela kuso. Kumbulani. Oh, wena uthi ngicotho. Bebanjalo ke. Bashiya emakha abo, base bayaphuma. Bathe bakhiphela insamo yabo ngephandle. Kuthi balandzele kufa. Benda lokunenginengi kunaloko lesifanele sikwende. Loko akubanga nalutho oluphathelene nako. Caba ngani nje. LeBhayibheli lathi, bangikhonda ngelide, bangikhonda ngelide. Kukhonda kweliciniso mbamba ngelide. Kwachalaphi na? Kuthi ngcu kusukela ensimini yase-Eden. Kayini wakhonda uNkulunkulu ngalokufanako nje njengoba abela enda kodwa wamkhonda ngelide yebo mnumzane kukhona indlela lebonakala inhle kumuntu wena uthi yebo ke kungani na manje sengiphendukile kungani ngingakalungi na ngaphenduka ngicabanga ukuthi ngilunge nje njenganoma ngibando omunye ngiya enkonzweni ngiphaphatisiwe ngithola tibusiso taNkulunkulu ngiyayithanda inshumayelo lenhle ngiyalithanda livi laNkulunkulu Ngiyathanda kulifunda futhi ngithola tibusiso takamoya nami futhi haleluya ngiyakhona kuprofeta ngingakhuluma ngetilimi ngende tonke letinto futhi uconze ukuthi kulide manje angisho ukuthi kulide kodwa kungendeka ukuthi kungaba lide kunjalo kuya ngekuthi yini lesekhathi kuyo lapho kunjalo ngulokho longiko lokwemukela lokhu uma ungakatalwa kabusha Uma ingekho empeleni indlo letsite kuwe, khona ke ilide, tonke letibusiso angafanele ngende. Manje lomunye nje futhi. Uthi ungasivumeli siphinge njengoba labanye babo benda. Uthi kwawangelusuku lunye tinkulungwane letingemashumi lamabili. Kuphinga, loko kuphinga kwakamoya. Kube besinesikhathi sonto sikolwa sewuphelile kuphinga kwakamoya futhi ungasendi silinge Kristu njengoba labanye babo futhi balingo futhi babhujiswa dinyoka nganjalo futhi ningakhononi njengalabanye babo bahitela futhi babhujiswa ngumbhubhisi Nikonona, nikanuka, nikubanisa live nenkolo yenu. Niphume, uNkulunkulu uthanda bumsulwa. Bumsulwa mpamba. Manje ekuseni bengikhuluma, ngicabangile. Ini? Manje sengivala. Ngicabange lokho, yini lenye lemnanzi empilweni yemuntu? Yini lenye lemnanzi kakhulu kunekubuyela ekhaya uma ukhathele futhi ukhandlekile nelibhakede lakhe lelincane esandleni sakhe ekusebenteni lilanga lonke noma kulima noma kungaba yini kuhamba angene futhi abe nemfati lothandzekako kuhlangana naye eminyango na kuhlala phansi emathangeni akhe umzuzu bese uhlikihla lishiya lakhe lelincane bese umgcabuze sihlathini bese umgaca ngemikhono yakhe uthi sithandwa ngiyathi ukhathele usebenze kamadima kakhulu umnike indududo ukuthi wathi kanjani ukuthi lo mkhono umgacile wakhe mbamba kwakhe akukaze kube ngakunoma ngimuphi lomunye umuntu noma ngusiphi lesinye sifiso ngokucabuza lokusesihlathini sakhe kuvela kulephatheka kulemsulwa inhlitiyo lengcwele lemthandzako nje futhi yena yedwa ukuthi kukwenda kanjani ngiyathi kukwenda ufucele sifuba sakho embili uthi oh angatsinwa kakhulu empeleni niyabona nguloko ke kwenda lokuthite kuwe ngifuna ukukutshela lokuthite kodwa uma ke lokho kwanga kubekwe esihlathini sakhe uthi angenako kude ethemba na kungahle kube kwakusesihlathini salomunye umuntu kube ke lemikhono lemgacile isonge wonke umuntu uthi isaloku ifisa kwenda lokufana kuna ungeke kusho lokukhulu kakhulu akukho kangako kubambelela lapho ngani na manje ekuqaleni bebamunye uNkulunkulu ngesikhathi enda umuntu wamenda umuntu lokabili bobabili wesilisa nowesifazana wamehlukanisa enyameni futhi wambeka lapha emhlabeni enyameni nengcenye yebesifazane yayisolo isemoyeni buka mngani uNkulunkulu bekacaphele kakhulu oh kuthi lokhu kukanjani ungakuvumeli kukushiye uNkulunkulu akazange aluthole lolungangesandla seluthuli futhi wenda Eva bekakadze angilokudaliwe lokwehlukile futhi akasiko lokudaliwe ungumkhicito lovele kamuva futhi uNkulunkulu uwelela enhlitiyweni ya-Adamu lolubhambo kusuka ngqo ngaphansi kwenhlitiyo yakhe futhi athathe lubhambo futhi ende umfati futhi yona kanye nje ingxenye yemoya wa-Adamu yayikulowo wesifazane futhi bobabili bamunye umphefumulo umtimba umoya bamunye bamunye ngalokuphelele wesifazane sibili nendvodza sibili umfati sibili bamunye ndzawonye kuyinhlobo yini Kristu avela esifubeni sakhe hhayi umkhicito lovela kulokunye hhayi i-Methodist noma i-Baptist noma i-Pentecostal igcobosela cha mnumzane kodwa enhlitweni yakhe lucobo wathatha sithandwa lesimsulwa nalesethembekile njengoba singaba njalo wethembeke njengemduze bukani bukani emuva lapho kuSolomon akhuluma wodwa sithandwa sami asambe kuma-pomegranate asithathe kuchichima kweluthando lwethu futhi uma likhola sibili livula imikhono yalo ngenhlitiyo lemsulwa futhi libambelela kuKristu loko kufisa kwalowo mthanzi waKristu kungena esifubeni sakhe ngumkakhe njengoba nje indvodza yenta kumfati sibili sifanele sibe luhlobo luni lwemuntu na ngabe sidlala ingwadla naKristu na ngabe sincike kulenye into letsite lencane uthi sigijime emva kwelive netindvodo elive nemcondo welive futhi akusilo lolo thando sibili nekuthi nikela lesifanele sibe nako na ungake ucabange nje he ungake ucabange umkakho mnakethu ethe kutogona ethangeni lakho nemiphetho lemapliti lethungelwe empahleni futhi nesiketana lesincane sangaphansi netindvo lelace futhi nenhloko yakhe lencane yendiwe futhi tiphazamsekile futhi nako konke lokunjalo na akugace ngemkhono athi oh John ngiyakuthanda nje umange 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 ngiyakuthanda futhi uyathi ngaso leso sikhathi ukuthi kukhona lokungalungi awunako kumethemba akunandzaba ukuthi ubukeka amuhle kanjani nekuthi ulungise kahle kanjani wena uma ungenako lokho kutethemba lokuphelele kuye kukhona lokungalungi akukwenelisi lokho kulangatelela indvodza lengaba nako ngemkayo futhi manje cabangani nje ngawe lucobo udlala nelive futhi uganana nelive futhi uguce ngamadolo akho uthi oh Nkosi Jesu ngiyakuthanda kukushisa Judas kwanga kwemzenzisi kunjalo cabangani ngaletinto leti kunemvuselelo letako manje niyabona na oh ungahle ube nendandatho yemshado kunjalo kodwa awusuye umfati oh ungahle ube ngwesifazane ungahle ube ngudzadze walendlu kodwa awusuye umfati uma utiphatha kanjalo futhi awusuye umKristu sibili awusuye umkhicito sibili waKristu uma ungamtsanzi kuyo yonke indlo lonayo ngekhathi kuwe angikhathali noma ngabe ubukeka kahle noma ngabe awubukeki uyamtsanza futhi udivete wena loko kungesikhathi lapho nobabili nibamunye ngulapho la Kristu nelibandla lakhe hayi ngelihlelo hayi ngempaphatiso hayi ngekutsinzeka enyameni hayi ngalutho kodwa ngeluthando sibili wathengwa esifubeni sankulunkulu ngesikhathi alimala lapho futhi wakutsenga ngeluthando lwakho nebuciniso bakho nekwethembeka kwakho kuyafakaza ukuthi uyini niyabona ukuthi ngiconze ukuthini na noma ngabe nonke niyacansuka noma ngabe ni angikhathali uma umkambe kangeke atikame tinwele takhe uma angakagcoki ingubo lenhle noma ungalokozi lapho bekayoba sithandwa sami ngiyamncoma ngenxa yekwethembeka kwakhe emandla akhe loko langiko nguloko langiko futhi ngemadoda langemaKristu nebesifazane nguloko lesingiko emehlweni aNkulunkulu akusiko ukuthi ngoba singaya esontweni lihle kunawo onke noma singagcoka kangcono kwendlula konke noma singangena kulabo lowakhelene nabo noma singenda lokhu noma singagibela kulokhu noma singenda lokhu lokwa loko akukaphathelani nakancane nako kungemandla ekwethembeka kwethu neluthando lwethu kuKristu futhi loko kudalwa nguleyonto lefikako futhi noma ngikhuluma ngelulwimi lwabantu nelwetingelosi angisilutho noma ngondla labaphoyile noma nginikela ngempahla yami noma ngenda loko futhi ngenda lokwa futhi ngenda lokwa angisilutho ukhathalele ini Kristu ngaloko kuphela longakwenda uthi loko konke longakwenda kanjalo uma lolo sibili luthando lelucobo nalolo lethembekile lungekho lapho ke ngicabange nje ungeke na lona ngusonto wesikolwa futhi khumbulani leso sifundo kini bani enhlitweni yakho akuthi Kristu abe nendzawo yokuqala njengoba wesifazane sibili angaba endvodzeni yakhe kude leminye imikhono lengambamba noma kuphi kude lokunye kwanga noma ngabe ibukeka inhle kangakanani futhi ugucula inhloko yakhe uneluthando lunye lentelwe lona futhi lelo lendvotha yakhe kunjalo akunandzaba ukuthi lendvotha ingaba yinhle ibe yinhle kanjani nekuthi tipolishwe kanjani futhi tishelela kanjani tinwele tayo tingahle tibukeke nekuthi angatibamba kanjani ngalokungiko cha mnumzane akukho ngisho nayinye into uyayithandza lendvotha futhi ngiyo yodwa layithandzako ulahlekelwa ngibo bonke buhle bakhe futhi konke kwanga kwakhe konke kweluthando lwakhe nayo yonke into kwemiyeni wakhe futhi yena yedwa niyabona ukuthi ngiqonze kutheni na futhi ulahlekelwa ngoko konke kwelive akunandzaba ukuthi kubukeka kukuhle kanjani ukuthi kubukeka kukuhle kanjani futhi kubukeka kukuhle emandla ebuhle bakho ngibo lobalwa ngabo konake wena uthi oh haleluya ngiyathi ukuthi ngutholile ngoba ngende lokhu haleluya nelulaka lolwenele kulwane lisaha ake ngikutshele mnakethu kubita emandla Kristu lawahloniphako noma ngikhuluma ngetilimi njengebantu netingelosi noma ngithulula ingadi etandleni totimbili noma ngimemetha futhi ngidansa emoyeni noma ngidla livi lankulunkulu futhi ngilithanze naloku nje nginatha edwaleni lakamoya lelifanako nalamanye awo lelikwentako naloku nje ngishata andla tami kakhulu nje njengabo bonke labanye noma ngingakhala tinyembeti tengwenye noma ngingenta konke lokhu kodwa uma loko kungikho sibili kwelucobo emandla ebuKristu sibili akekho lapho kuKristu uba njengelithusi lelikhenqetako nensimbi lenqenqethako Pawulu abekaxwayisa libandla lakhe lalokhu libandla laseKorinte lokuthi konke kwakuhlangahlangene kuto tonke tinhlobo ekuthi yenga ngiyanexwayisa bangane khumbulani ngiyofanele ngiphendule ngani lapho ngelusuku lekwahlulelo nengathi yenu ingeke ibe sethi kwami akunandzaba ukuthi wethembe kangakanani kunoma yini lenye yethembeka kuKristu ukukhumbuleni lokho sisakhuleka Baba losezulwini lobusisiwe kulesimo lesi samanje siyeda manje futhi sivuma onke emaphutha ethu oh bani wena nesihawu uNkulunkulu lo nesihawu futhi sikhulekela ukuthi utobuka phansi etinhlitweni tethu futhi kuleli awa sisalinzile netinhloko tethu tikhothamele eluthulini buka ekhathi enhlitweni yendlotha lenzala ekhathi enhlitweni besifazane labadzala ekhathi enhlitweni yalosekhathi nenzima yempilo nalabancane ngisho nebantwana labancane futhi kwangathi singatihlola thine lucobo singena kulelo viki lelingcwele ukuthi sigubha njengalesihlanu wagudi neliphasika kuvuka ekufeni naloku nje lomnyaka singahle kube sethembekile ebandleni Naloku nje singahle kuba sithethe sidlo senkhosi naloku nje singahle kube simemetile singahle kube sende tindlo letinengi kodwa oh nkulunkulu buka phansi enhlitweni yami ngithi khulumela mine buka enhlitweni yami nasekhathi enhlitweni yalabantu laba lapha manje ekuseni futhi usihlole nkhosi uma kuba khona lokuthite lokuthatha indzawo ya Kristu oh nkulunkulu kususe If it's laziness uma kubuvila kungeneli nje uma kungiloko lokungahle kube ngiko angathi kodwa uNkulunkulu kususe kithi oh asifuni ukuxoshwa khona lapha ngesikhathi sembi sixoshwe uNkulunkulu futhi sibe sitha kuye oh uNkulunkulu buka etinhlitweni tethu Sihlole ngamoya loyingcwele wakho futhi asibone manje ekuseni uma kukhona noma yini lembi kithi uma kukhona kususe babe manje sikubeka ealtari kuthi sisuke sihambe futhi sikushiye lapho uma kukungadi uma kululaka uma kungavumelani uma kunganaki uma kunoma yini lokungaba ngiko uma kuyinzondo uma kuyinhlitho lembi uma kuyincabano uma kungiloko lokungahle kube ngiko onkulunkulu kususe kithi namuhla futhi kule mvuselelo letako kwangathi nje singagcwala kakhulu ubuhle bakho nkosi kute kuthi labanengi bayongena futhi basinziswe ummango lomncane lapha lapho sitame khona kamatima kakhulu imvuselelo yekucala manje eminyakeni lelishumi lengiyibambile manje ngikhulekela kuthi utosinika wona sibili umoya sibili etinsitweni tethu futhi kwangathi lingasima lapho eliphakatheni siphe kona nkosi Sende sithole thine lucobo thine bantu labashadile ngendlela lesiphatha ngayo bafati bethu kuthi siciniseke kangakanani noma kuthi baciniseke kangakanani bafati bethu kuthi kwangathi singangena nje etinhlitweni tethu manje ekuseni besingacabanga kanjani uma indlo lenjengaleyo yenteka ekhaya lethu futhi ke kwangathi singavula tifiso tethu ngakuwe kuthi sithi onkulunkulu bani nemusa kimi Oh, kube lomfati bekanga kuthi nje njalo kanye ngenyanga ethe futhi abeke tandla takhe kutakho futhi athi sithandwa ngiyakuthanda futhi ahambe oh kwakungabukeka kwangathi uyangibalekela kwakungabukeka kwangathi kukhona lokusephutheni futhi inkulunkulu uma mhlawumbe kanye ngenyanga noma kanye uma siya esontweni sinikela umkhuleko lomncane oh ufuna luthando lwethu sidlo senkosi sethu sonke sikhathi nemicabango yethu netinjongo tethu tenhlitiyo yethu itohlala kuwe siphe kona nkosi oh gcina tinhlitiyo tethu tihleti kuwe kakhulu kuthi tindo delive tuyoba timpumputhe nalabanganaki kakhulu siphe kona nkosi sive manje futhi usibusise engcenyeni leqhubekako yaleti inkonzo leti sicela egameni la Kristu amen manje inkosi nibusise kahle kakhulu futhi ngiyaxolisa kuthi ngithethe imizuzu lembalwa le engediwe lapho emva kokuba sonto sikolwa sikakhishiwe futhi ngikhulekela kuthi uNkulunkulu utonibusisa angikatisho letintho leti loku kuphuma evini laNkulunkulu bebatibonelo kithi batibonelo futhi manje bukani bangani bongeva kunjani uma bewathi kuthi lo mfati lobe kakwanga bekangake tsembeki kucabangeni kudatisheni sikhashanyana beungacabangani na manje uma uta kuNkulunkulu nemkhapheli ungakwenti lokho asibe belucobo awudzingi kutsinzeka enyameni awudzingi ukuthi uthathe into lehlukile lapho tonke tibhakabhaka tigcwele luthando mbamba lwaNkulunkulu kungani nithatha sibambiso sibe singathola kwangempela na senu manje kwangathi inkosi inganibusisa njengoba ngibuyisela inkonzo kumelusi wethu futhi ningakhohlwa kuleli viki manje lemvuselelo lencane yalomango futhi namadolobha lamancane lasemacenzelweni lapho ufika elucingweni lakho ubite lomunye ubatshele ukuthi baphume sitoba nekubitele altari futhi silindzele sekhathi lesihle kuleli viki enkosini inkosi nibusise ngize nginibone kulolesithathu lotako ebusuku